Ramadan in a row for my two kids. Just some bass.
Mavo on the beat.
Saitani, awe. Channel life yangu kaze. Shachu a gun to faze. Kila mutu mita baze. Just some wazani.
Amen.
Ne wazani.
Amen.
Just some wazani. Ne wazani. Ne wazani.
Amen.
Bila ya life ni.
Fogadari. 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 Fogadari.
Mashinani amenitoa magizani, madhina madhina nimeishi mashidani. Shosha kanilea na mashida mingi flani, na kugoja idhaa yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma, vijana kuchwa mojo yuuma. Jesus web, amini agathe, you fogodhari. Sema meni fanyike kifogodhari. Blessings imuagike kiunadhari. Msitulie tutachishe. Jesu ne muadhani. Na ne muadhani. Jesu ne muadhani. Na ne muadhani.
Islani, then you manishikilia toka mbali. Kani chuo mgutupu kama punda. Kijijini watu we walibonga. Na wazazi walikuwa mehunyuka. Na masizu waliishi kwa wakunga. Wangi wao walidai kunivruga. Ne waomba wanasema nina pupa. Sasa cheki blessings ina jaifufa. Umani bless wanasema guy fafa.
Jesu ni muadhani.
Amen.
Ni muadhani.
Amen.
Jesu ni muadhani. Ni muadhani. Ni muadhani.
Amen.
Bila ye life ni
fogadari. 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 Foga. Fogadari. 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 Foga.
Jesu ni muadhani.
Amen.
Ni muadhani.
Amen.
Jesu ni muadhani. Ni muadhani. Ni muadhani.
Amen.
Hohe hahe nimetoka hohe. Damn days hata siku wanangohe. Ungenipata tu base nimebohe. Bila shua bet hati nitajohe. Pumzika sija kankuwa mbea. Kumzika katha nintaozea. Blessika na shukuru minamea. Kisma tushoshu niombea. Bila ye ningekuwa na teketea. Injili singekuwa na nyezekea.
Saitani awe. Channel life yangu kaze. Nishajua gone top for the. Kila mutu mita baze.
Rejoice.